sitive le swaku wena u Yehova mukuzere wa mina wa hanya ene nda papa bona umelelani ta umeleli ku tsamba ka mina umelelani ta umeleli ku tsamba ka mbilu umelelani ta umeleli ku tsamba ka mina umelelani ta umeleli ku tsamba ka mbilu sikore mwane ni fukini tsamandi hleketa kahle ku ahiva talava tsaka ku hile swimene nganaswa swa timova ta kahle malina yona ni khomaka kahle the fendi vacation vacation you name it when now you just look and don't judge yeah. Then I remember kulani ku tele mimoya yo biha vanhu va lunyama vo biha va timbilu to biha loko va swi lava va ni fowunela veri leswi hayi nchumu va ni fambela swi nge lasti mahimba mina khongela phela mina ni ri mi nge vuyi ka mina va tshama swi tiva leswaku wena u Yehovha mukuzeri wa mina wo hanya ene nda papa vona u humelelani ta humeleli ku tshemba ka mina u humelelani ta humeleli ku tshemba ka mbilu
Taking me higher.